ko wasal gum wabi suk wadi la in let's get sick nadi nadi hajatal da dero al giti mu fi guru star line de basala basala nyanya nyanya bamya bamya super number avan anya ko kudo wa fon angira oto wa suk I like
mama namba ni pa kidogo ni furai ili niweze kujenga mwili kama mayai ikiya bamba chakula afan afan noma ikiya bamba chakula afan afan noma
tufurahi pamoja leo na bamba chakula nyumbani amani leo sote tutakula kana mama dukani kichwani maisha poa na bamba chakula
ama kweli baada ya dhiki furaha Bamba chakula kuja mambo yamekuwa fine sasa nakula fresh tena high design paka amenifanya white leo mimi na shine nimemaliza jana kuleta raha na furaha duka nimejaa wachagua kitu nataka pia naiko sim card bora dhahidi kama kifadhi fanya pata tipo nazo itai ili pate lisho bora mwisho wa maradhi na pia kuna duka harakisha ule kilo unachotaka peace mzaliwa ma oh
tufurahi pamoja leo na bamba chakula
Tena hejo toti, toti Kana kasimi kadiminja namba Focha kadinyara namba Ninja pin, chikirit namba Wabiu haja mata mata aba Kuriso sulu best pin namba Best pin namba Bamba chakula de haja tamamu Bamba chakula de haja muhimu Ask my master through dedication True dedication This foja cut for all the nation Get for food with a better nutrition I do this for wonderful people Wonderful people, refugees, refugees, refugees.
Tufurahi pamoja leo na bamba